la no te saule. Le yumani ya shimatsi, le yumani ya shinene. Tindlela no te saule.
Shifalo yingisa makweru wa mina au hlawulange batswari ba wena au no hlawula kuva mutsoniwa au hlawulange ngohe ya wena au hlawulange kuva mutima kumbe milungu wo basa au hlawulange kuva mukhaladi kumbe muindiya kambe namuntlha u havexerile matimba ya ku hlawula ku rhandza vanhu u lo hlawula venga kumbe ku zonda vanhu u lo hlawula hlawula ndlela hlawula ndlela hlawula ndlela hlawula ndlela.